top on the map.
Cheers.
And the roll on top.
Cheers.
And nobody can stop. Get right here. My top time.
Cheers.
Madili analipuka, utapumshusha ukishusha, tuka tuma sara kwa le kupa, fukumbuka, kinyume cha kupanda ni
Let me start by saying thank you, thank you, thank you.
Hatuwezi uza sura bila kitita, wameweka ukuta lakini panapitika. Sometime tuko kimya lakini tunasikika, vitu alivyo vila kwa siri wanavitapika. True story, gonga visa twende ngambo, na muda unajuliza uliza street, ushangamiza kitambo street, na jina kubwa ndo uhet, be humble. Sulize kuna nini ukipuzia, lamgambo. A lot of people play this game but there's small chance to win it. Wavivo kufikiri, oju kufikiri kuna limit. Before music, gotta give one opportunity. Opportunity. Hasa tungekuwa wapi katusingekuwa hapa. Naona kachapando zina bahati kutupata. New me, new life, new soul, new chapter. Nisikie mlio glass, none wine, none bapa. Yes, tunanza tulipoishia. Na iki kichwa sio changu, ni kichwa cha familia. Mwenyeji njo mgeni apone zisaa chafu. Vimundo sasa hapo sivyoni vimekaa lafu. Nimegundua kuwa wivo ujengi. Wivu mwekede mwako mkwe mmelive weekendi. When I'm think about the past, sometime I got tears. When I'm think about the future, sometime I get cheers.
Cheers. Cheers. Cheers. Cheers.
Cheers for my neighbor.
Cheers
for my friends.
Cheers
for my haters.
Cheers.
Hauna vingi vya kushukuru, we shukuru. Hauna vingi, endelea kuforce kingi. No hate, so lazima nkuforce unikubali. Nzaidi ya kutari, ni hote ya tarika. Move ya data force kwa mbali. So alisema tufiki mbali, okay, hapa ni wapi? Nasema unataka mistari, okay, niambia mingapi? Itasele mala watu wamevunja kabatu. Tabili umefeli doctor kadedi mgonjwa kabaki. Napiga sana kazi kuzitafta sarafu. Sengeo na weekendi na istart Jumatatu. Kubwa pointi tatu before second half. I was born ready since April 13. Pesa itafti mtu mtu dhana tafta pesa. Wanegana kila kitu but mini vice versa. This is hot like hell. This is special for the cell. This is gifty kwa masela and all beautiful girls. I'm the part of the past and now I'm here because life will start at the end. End of fear. When I'm think about the past, sometimes I got tears. When I'm think about the future, sometimes I got cheers.
Cheers. Cheers. Cheers.
Cheers.
Cheers.
Cheers.
Cheers.
For my neighbor.
Cheers.
For my friends,
cheers.
For my haters,
cheers.
Woke up.